o fa o pe ale sa ilingo i lato una faya se fo vale fa military Turkey le sa fro i le taluai. E to atolu afe fita fita masui o le military i wasai saia ona ole nei fo vale. Pei ta'i olo otua ia le peresetene o Turkey, Tayyip Recep Erdogan, le faife au Mosalemi olo o au mau i Amerika, Fethullah Gulen, ilona tau puleina ma le fatunuino le fo vale anga i ilana fainga ma lo. I le taulango Istanbul, na ai oi Erdogan i le peresetene o Amerika Barack Obama, e to e tipoti ese atu Fethullah Gulen i Turkey.
I'm addressing the United States. I'm calling on His Excellency, the President of America. Here is what I'm saying to you. Either send away this certain person who is occupying 400 acres of land in Pennsylvania, or return him to us.
O Fethullah Gulen, e fa'aululu iaise fa'alapotopotonga e fa'aingoina o le Hizmet, ma e fa'amamafa na ta'ala inga ili talieina o so'o se talitonunga, ma so'o se tapua inga. Na te ena ele Hizmet lo lato a wai ile fo vale military le asforele na te enei. Ma faa mamafa lo lato talitonunga ifa inga malo te mokorasi. Ai olo otu ua ia ele peresetene edo yaan de faife au Mosalemi. Ino na tau mafai e faa vae seisi fa inga malo te tonu o Turkey. E ui saa le leile vao edo yaan magulen ai na masaya lo lala ufa ile tausanga lua fe se fulma le tolu. Ina ua tu ua ia ele faa lapa tupatonga le Hizmet ni siyei. Mau tofi pe e mau lulunga ni o lato tūlanga ile whainga mālo i Turkey. E au fia i male atali i o Erdogan i whainga le wha mao ni masoli tūlā fono. O le tali iai ale peresetene to i Erdogan o le tutuli o le whaitau se lau o sui o le military maleo leo ma tāpunia umā o ngale Hizmet i Turkey. I Pennsylvania i Amerika na whaia se te tee i whafoane o le fale olo o au mawai. Ia leli faife au Mosalemi o Fethullah Gulen.
Sir, your neighbor is a terrorist leader.
Dictur eile, humile, senile. Dictur eile, humile, senile. Dictur eile.
Na tali Fethullah Gulen, ualeva ona toi fia foi ilo na atunuu. Na ia te ena malosi ilo na awai ili taupuleina ma le fatunuino se fo vale military. E pei ona moli mo wina ili asa faro ili na te enei.
The longing for my homeland burns in my heart, but freedom is also equally important. Secondly, in the past, after every military coup, I have been harassed. I've been persecuted. I don't know whether I will be persecuted and harassed again if I were to return after this coup attempt. In the past, I've seen people whom I thought were close to me become jealous, people who share our values and beliefs.
Na faalia le faile tu siau au le whainga mālo America John Kerry, o le a sila sila lana whainga mālo, i ni mōli mau, e whaasanga i a Fethullah Gulen, o na whaiai leo se whai unga, pe tipoti ese ma America, pe leai.
We fully anticipate that there will be questions raised about Mr. Gulen, and obviously we invite the government of Turkey, as we always do, to present us with any legitimate evidence that withstands scrutiny.
Le fellow to see our all of America, John Kerry.